Extreme msani Melifla baby. Kanana, kanana ni wangu, kanana, kanana ni wangu, kanana, kanana ni wangu, kanana ni wangu, kanana na haga, maringo anaga, kanana katupa, anaga kutupa, kanana katikade, kanana tigiza, kanana inukade, kanana iliza,
kanana na height na anapiga, kanana mebeba, kama sindika, watu simama, akikatika, my boys wish, nipe tu dakika, akipita base. Do usikika, kanana kaligi, EPL, si loko loko, KPL, kanana sweetie, KTL, kanana kwa rap ni niki, TSTL, kanana size medium, TXSL, kanana the fashion, kila, kanana ni meru, gosgo ya mlami, kiswahili safi, tadhani kwa wani, kanana binti, anatabia, kanana sigo, diga mujitaftia, kanana tumezuana, kitambo kucheza mbando, kwa kina karo, kanana ni wangu, nakatambona, kanana kekuwa gare, nekuwa bugari, kanana na hii beat iko juu tu amke tu icheze tu yeah.
Katoto katoto katotontom huyu ndiye. Katoto katoto katotontom huyu ndiye. Katoto geupe ni kama ubani, sio kama ni kengine. Kafanya ni pepe ni kama rubani, juu ya anga za wengine. Katoto geupe ni kama ubani, sio kama ni kengine. Kafanya ni pepe ni kama rubani, juu ya anga za wengine. Nimekwenda kote mama, sijapata na mwingine. Anayeni enzi mama, asiye kama wengine. Nikapata na kanana, kipusa kipusa ae. Kama penzi likaja noga, ai, kipusa ai. Kama wale wa Rastaman, na mini lipenzi alitokufa. Ilipenzi lisha noga, kitoto takula kipendato. Kama wale wa Rastaman, na mini lipenzi alitokufa. Ilipenzi lisha noga, kitoto takula kipendato. Ai, bolingo nangai, koke lingala. Ai, sotigere ngai, make lingala. Alhamdulillah galide, alukisiana palide, ajalishi we nilide, alukisiana palide. Alhamdulillah galide, alukisiana palide, ajalishi we nilide, alukisiana palide. Ah, cheza. Kabuke 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 o, ebu kuja mama. Kabuke kabuke kabukeo, ebu kuja mama. Kabuke kabuke kamutoyo, ebu kuja mama. Kabuke nikupe mabituyo, ebu kuja mama. Kabuke nikupe mabituyo, ebu kuja mama.
A glorious media production.